Africa condition, yeah.
Baby, yeah.
Dark heat.
Minifika kwaka. Nani bidi niseme, nipo nipo, ne. Yeah. Pale ulipo, baby. Nipe location nisoke, nije nikuwa, ne. Ikishindikana pasi, nitumie video zako za Snapchat. You know I like that. Nimekumisi sana macho ya kutaka. Video kwa sata, mda ukipata. Nitafurahi nikikuona mwana data. You're my angel, my queen. Unachotaka misi katai. Juni upendo, my dear. Unaonipa misi kinai. Uwendo, my queen. Unachotaka misi katai. Juni upendo, my dear. Unaonipa misi kinai. I miss you. Yeah. Nakumisi vibaya day. Utani wako na michezo unikosha. Fanya rudi upake unanitesha, baby. Wapo wako kwangu unanitosha. Baby, do you miss me? Yeah. Au mimi, baby, ukumisi daily. Yeah. Daily, daily, I'm so crazy. Yeah. For love I'm crazy. Baby, na kumisi daily. Yeah. Daily, daily, you're my angel, my queen. Unachotaka misi katai. Juni upendo, my dear. Unaonipa misi kinai. Angel, my queen. Unachotaka misi katai. Juni upendo, my dear. Unaonipa misi kinai. I miss you. Nakumisi vibaya day.
My queen.